1, 2, 3, 4.
Ye moni ti re moni ti, so 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 la la mon pa. Hey moni ti re moni ti, mara so so so. Maruti pi pi bo.